ninachopata shilingi. Oh, jua kali bana, lanchoma lanumiza sana.
Yeah, maisha ni bala, tukilala tumasa. Miki asha sawa, tuone tukipa. Oh, yeah, mziki nisha fika, nisha wika. Saudi sasikika, bispoi mi hapa. Nafanya mziki kama kazi yangu ya daily. Nafanya mziki ili nipate riziki. Hey, hey guys, like page yangu, busy boy F. Hey,
jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Minasaka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh, jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Minasaka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh,
busy boy, mimi, kimziki nimepewa talent time. Na mola wangu, ili nifanyie kazi. Oh, lakini sasa, watapeli wamepita kando. Wasitumia nyimbo zetu kama riziki yao. Oh, oh, lakini sasa watapeli wamepita kando. Wasitumia nyimbo zetu kama riziki yao. Yeah,
jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Mina saka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh, jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Mina saka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh,
nina struggle daily, mina hustle. Kimziki nwajibika na jituma kiuhakika. Everyday na isaka riziki mchana kutwa. By the end of the day mina pigo na butwa. Kuna kitu nimeingiza, najipata ndani ya giza. Na subiri miujiza, walafi wanyonyaji mapirates wanatumiza. Everyday na jikongoja, nasaka kumi ila mina pata moja. Hili ni swali najuliza, yani mpaka lini mini tangoja. Wasopili
jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Saka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh, jua kali bana, lani choma lanumiza sana. Mina saka dola, at the end of the day, nachopata shilingi. Oh,
hey, hey guys, sikizeni, wana mziki zisito umia. Watapeli wawe pisa kando, wameziraba nyimbo setu. Hey, hey guys, sikizeni, wana mziki zisito umia. Watapeli wame pisa kando, wameziraba nyimbo setu. Tomia kimziki, tomia wasani. Mafanzi wote nununweni, nyimbo zilizo